Valentino with Limes.
King of Buzz. Rumor says
Kademo made this.
Never Stajon. Listen. Rumor says Vadi sumia molo poku vika kuma kwevo. Baka puna pati piang waka pando kuma chevo. Bifemu fia fibwanga, my blood kuma kevo. These daughters and sons of Jeza peona devo. But foot another rumor says Vadi wombe shafi. Kale vashe fia unangani love nove shafi. No sweet, no sweat, Vadi landa nolo chafi. So vena dionse dionse wala pala ukanga wa chafi. That's what rumor says. I don't know which is which. Another rumor says Venda name Futuku na mapanga no tuseme. Milo pashfumanga menshinga waingila munchende. Gawaingila munchende kumi puwezi show mutende. Bak MP afisenda wafote timu wapende. But foot another rumor says Buffy wakumaini. Amaka wakwata ya kunchi tote ya kumaini. Bana wakaele umutu wava same line. Mwika letele lava nenu waswine you align. That's what rumor says. Nafira fita tifbondo katoshinga ni kunchi to. Rumor says mukaryo mukamba kuma buzz na ma metaphor. Delivery on points na ma rhyme ya ma letter for. Alikatyo mupando ye natakuwa wokuleka ko. Ni most expensive so mufugile mwaponye sako. Put another rumor says bufite ulemba. Mimi mboshako kuplowa bufite ulenga. Mumuto mwabafe menshi yeka yeka nga bembali. Ngatewa chite katwishi ngatewa che ulembali. Rumor says
iyo rumor shash wana inenga chichinka nga bufi. But nani na diumfa kwa vya pale firash. Anyway.
Rumor says bari apaku blowa bari pandile. Blowa kwa figwanga takunganga bari tangile. Bafyashi bari sandile kuchechi bari pandile. Ubwanga bari sambile na femu yali langile. Put another rumor says bofi waka yeli. Jealous tapawa kwa itwala pasoni kuisa beli. Mwena le pushinga fiodo shinsu memi veli. Numa pari kumukakanga kama wanama beli. Rumor says Roma says back to mashano kola vengi ni ba mwaka. Impia wapanga everyday woku panga mwaka. Teta kwa tetilu ngatakite wala wa maka. Wambi ni mkano wa banyela tuwari wonfa walu saka. But foot another Roma says bufi brandi ikulu. Bana wakwa lesa waika langa vena ibulu. Eskulu fena business endorsement filesa. Wawa pela fiosufa wakwa tati nilesa. Roma says
but nine shy swe fia wafia ina wakono aju. Enjere alifu ni lakua.
Anyway, Roma says tapari fia kutuwish kori ya pasta wa fake. My miracles na panga fima wanga na matriki. My gospel wa tiste wa chakolo wa watende. Wa mkawe na madrugs wa mbifuru no tuswende. Put another rumor says yeah de kwesha. Kulanda paba bompi wa kwa lesa mukalosha. Bible ya lilandas na bafwa mukavusha. Ukachusha haba bompi bandi na ine nkachusha. That's what rumor says.
Ine fia kwa lesa nshifuwa no kulanda pokoye. Anybody and that's not judging, there's a guy judging a film, you know. Yeah.
Rumor says bachilolo mwamo na wafingi wachita mufim. Nga wacha wailinga nyefyo mwaba pela mochensh. Gani waka teka wafi wanga teta vipi. Kwa vulo wangala kutafu wafi teta tiki. But put another rumor says David Jimu Paifu. Ali ni mfumo unefya kwa lesa tari aidu. Lesa gana sonta ninshi na chupo na sonta. Wali awantu wali palo wa menso ya kupo ya tonta. That's what rumor says.
Ngani yoyo waka teka na yana liufa buwashu. Numa titi nande puno kula ndapo manjeo. Gaini iti wa kwiga. Yeah.
Rumor says fima rumor rumor pewashu. Ofsenda na sida sana. Walovya sili na imumu wajuzikuwa mkwepia mparepe. That's what rumor says. King of buzz. Ichu. Another rumor says nefu muni nefu. Asala wa itutumba kwa asu. Majority's favorite rapper.